Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajaru torotu bugi jonega fandu hala Mamadou Samassi ko jamjali sakrabe hediibe. Gollirde bari goldo wadi gidali uddude ben sindude tafon golleji nokku yigaaji lulu dungoto le cercle kinyeba nyande jagom janvier be kebbe be kali don no tiagal ko lamu mali uddi nokku resugol kange gollirde nde bangal transition mali o goto fof no famiri ko golla rawane no jogabe holiti wiide 2024 tiidi sande bangal kebbe e kabaru courant yo ben wattu mo jogabe beltan ke sande ko golla e le kabaru ndena leedi ndi yeter meden hertande hande memana hala worbe be cuggu somaji mudun heewa kanon na wajimbina yu maf wala digon sembe kawr jamen hande kikide alal bare jetti janvier 2025 bismillah sakral gollirde leydi canada humninde ben etugoligaji leydi le mali lulinde bari goldo wadi gidali darnude tafun golle nyande altinere jegom janvier be humpiti dun yu taggal ku lam ko be mali be uddi nokku ben mabbe resugol kangeto lulu gungoto le cercle kinyeba yalla yidude kado anyayu woni ko ben ardibe gollirde holti wide puddi imadraji neddugol talkito nokku sudu seria kedde andaru ndu crd den non be do yalla be do fam ke donako alicis heban dufa sango umar wegalu
le do communiquer mo barke goldo wadi le jagom lewru janvier hitane 2025 be collectivité lamu ami anniaji wiide watto jono kangeji mabbe dibe jogi ton di fu jaltata yaade fi e nokku ko be tawra le damay de furdu wala do mbawi nabude dun watto jono lami be de do fedde collectivité lamu sami do mudun idun wawi do bonnude golleji mabbe miccitide wiide lebbi nyaloma handen o duudo suudi usine jeyandu leedi canada qirtoro kangele leedi meedin di kanye lamu wayde pamral an hakkune mudun yen nangama ile le lewru novembre hitane 2024 an uddale kaso lami ndeda fedde jeyad leedi afrique di siddu lamo yeyni talkuru mudun wido yafu nange wattu jono lamo hayfi dun konayri bangal yurku yurkuji lami be odo usine itto kangeji leedi meden di holli tiwit soni lamo imnay odo adniya mudun tan be darna golleji tafen le nokku mabbe no dirtedo lulu gunkoto miccitede wido odo usine ko yata yimbe le winda jettom gollate mudun en le kebe kebe tedde chapande jettidi fu kambe ji nogay di won ko lam mali o jeyi barki gold holiti wide ara wondi e wulitaade lamu mali o tiagal leedi ndi yalla dido tidala jakkunu mudde leedi mali ndi an hebene jogala
gollobe li nuko kay ben wi honni dum do ben heba keba fe ben be dum do wamba be fa sedde holti wede soni gullonde ngoti golle goddo lontam dum be kanni kedo am gondo ton kedo fa songal sisi
ambe barala toujours jusqu'à présent barabe no barama
golleji di kana heddi jokkita dom fa ham le nukule de do fu minen ka mi de gondi e dane gouvernement leedi amendi ele imadaraji di wondi wadde o do golle mo gondi wadde o kana yida san gollobe on do nukuto yigaji itete woni hakke amem ana lehem nafakaji leedi de hore du ana holita lehem so bariki gold bami anya darunda tafan golleji mudum di na do hore so fuddi taydi fe kasen goddo waram lontade mo golle o jokkiti minen kami tawrtake daane mabbe fi be on do golle sabi idum yadda sariyawul kunchano hore yigaji leede amen
rawa to si dengelene la kan ko minie soso
e on watu goto me gullire wonde leedi canada dum woni alid gold corporation ben be hokku kama ben nawtorgul nokku le dubi joyto ben itugol kange sadjula lamu kay nenno talal singol talkul ngudu hakunde ben dedo gulde leedi mali wadi nyande talataari jeddi don kenya jeddi janvier bamako do donno ngidu leedi mali ndi le odo golle yo tapantati yo le temdere tapantati e joy nenno yo hakke milliard temdere e nogay hitande fufu wadi do ben jati di tama le communiquer wonande ministre communiqué do kebe leedi mali sakbe fande falle kabaruji dem bien ba tudde kalaji modu bangal ben bemba andema facebook en dun x jafu don sakrabe bien fande le kabaruji bien wattu be holtan wattu jangol sarbona nawtere sanne den no dum latke sababu ledde na tacce le nokuji ke hunde de ben kambe dunke kabaru hawluji holti wede wadan hello le bien le ladde jamen di den no windar ko windar tata yo dabreji hebene nawto gol sarbo ngaji di zuriyat kubal won ko ben bangal mun ke da fa sango alsisi
ali sharbon dia sa
le lumo medina kura bete talatar Aminata Jara ngarɗo sodde charbon o holliti wiide idum tiidi sanne le on ɗo wakkati jangol
charbon ngaji ɗi tiidi coggu charbon o woɗa to neɗɗo watti yiite charbon ngaji ɗi ɗiɗi jawi ñifude cakuru charbon wonno ujunere e temeɗɗe joyi
jeeyoɓe charbon ɓe holliti wiide so a yeehi coggu o ɓeydike fuu ɗum ila to ɗum iwata to wonon ɓe jokkine haala wiide rafi ndenago o ana mate le région ngaji kewɗi leydi hande
cakuru hakkunde ujunere temeɗɗe joyi ujunere temeɗɗe jeegom min keɓata ɗum noon yafori kembat ɗum noon min jeeya ɗum ni en ujunere min corata cakuru to Brussels sem nden noon min sottan ujunere e temeɗɗe tati
nawtorogol charbon one ana wembini san khadime en andanɓe kabaruji ɓiliɗi ha walu nde wimaɓe hitande fuu ko yettoto hectare uji ujunaji temeɗe nayyi ladde woni ɗe leɗɗe muɗum fuu taccete so waɗe charbon Abdourahmane Sanogo yo goto e hakkunde maɓɓe
donc la seule alternative
dabare wotere wudu nde yonotorade ko wiyete biogaz ɗum wawi lontude gaz kañe charbon caggal so ɗum nawtara ma ɗum ɗum wawi nafude hono engrais banggal demal yalla yirwinde guese e jardin ngaji
micintinde tan wiide dabareji kewɗi kañum ka fi hamale nokkule kewɗe ɗe leydi amen ndi fewde e majjum nde hakkunde majji ana nawtorade charbon goɗɗo mo noddirta charbon écologique kañe ko nandi e muɗum
gollirde humaninde men huccangol hoore hakkeji tomaten cndh holti wembere muɗum banggal jogol hakkeji mbirna yimɓeele jom kabaru politique kulle mali ndenno holti ɗum les communiqué ñande tati janvier ƴaɓɓino ɗu ndenno les communiqué o kamɓe darniɓe hakkeji tomate holti darde jamarne ɗum gotta fe wadde mbiyen haalaji mbiyen na wadde taguji dartoɗi sababu mette ɓuuri foof banggal dina yallaeyallan ɓeɗo fam keɗan fasitango Oumar Wagol
cndh miccintini ko nayri banggal fewtude e ndima ko ɓinguel adama wattu joni ɓe mbi laamu o kañi handarade darde muɗum rende yimɓele ɓe honno sariyaji gonɗi le leydi ndi kañi caggal leydi ndi kollitiri wiide caggal muɗum nde ɗo fedde miccintini sariyaji ko nayri banggal civil en fa yettoyo sariyaji politique fande le oɗo communiqué ɓe gaɗi noddago fewde e jamare nde tinno sela halde haalaji imminoji iblisaji ko nayri banggal dinaji ɓe mbi hono ɗiɗo haalay so sela e haalede tan aɗa wawi waddude sariyiji mawɗi le leydi ndi ndeɗo fedde ɗo timminta haala kaɗo wi ko nayri banggal haqqeji ɓiɓɓe adama en homo fo an hani darade darde muɗum waɗi noddago fewde e laamo tinno yaltina dow hen ɗati
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yettere meɗen honomparla ɗumni mumde haala tottude haala ɓiɓɓe leydi ndi meman kabaru ɓen golleji transition hitande 2024 ɓiɓɓe leydi mali heɓa holti wiide ɓen hitande 2024 newaki sanne banggal kabaru keɓe e kaɓe kabaru courant ndenno woɓɓe holti wiide ɓen golleji ɗi kay nafi sanne ele kabaru heddi huncogol hoore ndenago leydi ndi ɓe kaali ɗum to segu bamako e gawo ɓen maman bawa kumta heƴa men ɓe kandi ɗo kedda fastango alsisi
kalakoɓe laamu hakkundejo o waɗi madaraji kewɗi ga ko heewi ana heddi waɗede fa ham e hakkunde koɓe keeɓi wadde ko eɗen mbawi halde haala kuram keɓirteɗo panoaji ɗi laamu hakkundejo o ko waɗi hitan ɓetti nde ko ka wona hunde ko ɓurnata ɓerde sanne himmeji kewɗi wamtum ɗi daranaka ɓuuri fuu taƴigol kurangol e hoore ɓoyigol le ñalom hande o aadiji ɗi ɓe ɓammi ɗiɗo fuu teddinaka tiɗɗalla ana yimɓe fa ɓetti yoppitire haala ana nara fa majja laamiɓe fuu walano ele darde wotere homo fuu yiɗi haltata bangue muɗum e hitan 2024 min ka ko bawmi wiide waɗama fa gasi kale leydi amen ndini woni hokkude sembe armé leydi
amenl
yewta meɗen zoom sir hannde meman haala yimɓele tiɗuɓe juuɗe sanne ndenno itta kalisi cogosomo kewɗo wajubina yo ko defete ko fango ndenno laala tourri wonko heɓen banggue mumkede fasango Oumar Wagal
oɗo baba galle noddirteɗo dawda wala bawɗe sanne ka seeɗa ko jogui kodu junggo muɗan yoori nde mo landa fuu mo wiyan nokku an tiiɗi sanne wakkati fuu nde guindi ko landimo kalisi o ronkata komo haala o wiyan ono rewɓe kalis tan jiɗɗon o jaaru banque golla mina kanko e jornamokko fuu wakkatiji do wiyan sina ko hokkata coggu somoye ko maafe o welnenomo yiɗiri misal o wakkatiji somo hokki buuɗi temeɗe nayyi o wiyan guendi ko e tinno defo ko welide waɗnamo firiti ƴewanamo fiñaari dow watta dow hen fati yeggita du lemburu ji ɗum fuu e buuɗi temeɗe nayyi ɗi o wiyata wakkatiji debbo ƴewamo tan anda fuu ko haalata gonga jaati neɗɗo ana hani haybude kalisi muɗum ka tinno ɗen jordanɗan daña ko ɓuyitali hen ɓinguel adama sa yaafi junggo tan lanɗo yaafininte
minani min pammi Oumar Waygalo sakrabe ko tan kabar mi hande mi tonno sar funti de miji modon bangal numero 76 92 56 56 yo tamani watana hakilo ben fiandu dabare no biltoto bangal kuna fun yo 37 321 mer non ka famde fofu buudi noga tawli telephone joomu do sadi yotere meden magazine yetrame de magazine kabaru cellal yowidun dotti alaji bilidi e doyngol helene be dor famu kedana kol galifa goita hebane do faba hajaba yogabe do fustango min alcisi yo en kirejam sat fuf imade jamma ronka danade nguntelaji doyngol bilidi mali be do yimbe le be min jiri bamma ko segu moti e kajulo
mi wadi analyse ngaji yogaji bi kokka mi mudum tafaje nafude kam san wakati ka mi de dano fa gasa min ka so mi bammi podde danoji tan watta so mi dano mi nyawi sab majum ngam yahay sul doktorore analyse ngaji am di ngam mi di fu wala ko holliti wiama mi tinno e wadugo bilki sambe chal
de faire du sport
doktore be holti bide chaddale doyngol yi hononi rafdoyngol ma doyngol ngol sifa mudun woda kadana professeur yakuba tuluba hora job tumuli to ponge o memi hala tagu message yogaji di do selaji di
fa anda so tawi neddo ana dano fa gasa nadu ana yi tidalla ele doyngol mudun atawam o immoto cili kewdi jam so imme ka wakati do fu atawam o tampudo sanne saatu do fa fama mako teddam jam sababuji kewdi ana ko watta so neddo wata dana da fa gasa nadu doyngol mudum ana bona jam utigol fa jabito ana wawi halade hin
raf doyngol no wadun sawrede bangal ledde balebe on holtiri kanko bine tembine ito ledde to banyagara
abe furake abe ba
chawra dum fatim e ledde balebe ga challal ka allah ji dum imbawa fei hokkude neddo wakati sawrugol gol ana wawi wadde lew lebbi didi wakati ka balde tam fu ele muyde allah ni dum
abe alade
bangal mudun hono fuf rafido ngol sawrate yalen beedo famu kedanna yakuba tuluba o radio pneumologie to l'hôpital ponge
machine ngaji woni ko min gattata e neddo ngadoje mudum leer ngaji jetti fami anda wakatiji di fofama mako daroto jam dum hana darado ko buri cili sappo so do buri cili sappo tam min biyam jomuka nyaw doyngol anay mudum so dum buri cili chapan nay e jenaydu ana wawi latat sababu jati jum tala adun fa kaba dum jodagol nuku goto wudita dum utidigol fa jabbitongol du ada hani fiande dum dabari
safareji rafdongol na hebe tan bangal ordonnance no holitiri ndeyobe pharmacie be boka richard yu goto mabbe holti wide on dido safareji ne mbawi sambindi tiadele godde do nototobe be
leddeji di yimbelbe bamata fa heba danade ana wada so chaldi mudum wotira dedo ledde idum wada du so wanani ledde jom o ka heba ta dana de fi dun neno o yoro fu kutteje mudum ana wawi matede ele hore jum dun sabi so ledde dannoje hokkataake fi so wana ordonnance
yewtade kabaru dongol mudum na wawjati dawrede bangal waytingul tabuji kadana docteur Draman Koulibaly neurologo
yanaki
1000 be kam en ka tawrede tele de suto laltoda ara jewa dum ana wada so dan da low na do hedade arajo ana walla dum en hebugol dongol no yawi dum wana ngonga neddo kaso bami fa lelo kedo leso mudum tam gajate nyamde na do gollude ko hada so a lelo kedo leso ka ordinateur telephone fu an hani ko guddina dum dum tam watta so dan da fa gas
c'est pour dormir
docteur be fuf jabi wiide hebugol dongol mojjugol na jogi nafa sande do cellal noto sababu tergal neddo be doro yakawere en jogi dum nafa do chaldi e hakillo